xale ayuu weerar nooga soo qaadeen dhinaca deegaanka Jasiira. Waxay nagu soo weerareen hoobiyaal saddex ka mid ah ayaana dhinac martay, hal ka mid ah ayaa gudaha xalana ku soo dhacay, laakiin wax khasaaraha ma geysan. Waxba kama jiraan wararka sheegaya in askarteena dhimasho iyo dhaawac ay soo gaareen, laakiin weerarkaasi waa uu jiraa. Ma xaqiijin karno tiradooda kooxihiina soo weeraray, laakiin madaafiic ayay xalay waqti dhexe nagu soo weerareen. Xaaladdu xilligan way degan tahay, ciidamada AMISOM way nabad qabaan.
From that time on, nothing has happened. Things are back to normal.